E ngai wi o te motu te nā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngau poko kōrero o te wā nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi, katahuri ake tātou ki ngā tatauranga kōwhiori, hua ake i te 24 haora nei. Tatua tūrā ki te whakatau a te kāwanatanga, kia turakina e rātou ngā tū watawata o tēnei whenua. Kia hara mai te hunga o tā wāhi ki konei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anora, kia tahuri ake tātou ki ngā tatauranga kōwhiori, hua ake i te 24 haora nei, 225 kēhi hōu i mahuta ake i roto i ngā hapori, i te 24 haora nei, ko te nuinga kei tāmaki makaurau, engari kei Waikato, te taitokerau, te moana a toi, me o tautahi, e rā atu. Nā ngā kēhi o te 24 haora nei, ka eke te tapaketanga mō ngā kēhi Delta katoa o tēnei whenua ki te 7,000 Māwha. Nā, ki ngā tatauranga o te wā, mo te kanoa raitanga o te iwi Māori, 80 ōrau o ngai tātou kua kuhu i te kaitaka o te haumarutanga, arā kua whai i ngā pūwerotanga e rua, 65 ōrau o tātou te Māori kua whai i te pūwerotanga tuatahi. Kua pute e tahi whakamārama i te kāwanatanga e pāna ki te tūrakitanga o ngā tū watawata o tēnei whenua. Kia haere atu anō tātou o tira, kia hoki mai anō tātou i tā wāhi. Hioi e hāngai pūua nei whakaritenga ki te hunga kua kanoa raitia. Ko ngā kiri rarau o Aotearoa kei ahitereiria e noho ana, ka wātea ki te haramai ki konei a te 17 o Kohitātea. A ko ngā kiri rarau o Aotearoa kei ngā whenua e iti nei te Pākia e te mate kōwhi. Ori, ka wātea ki te haramai a te 14 o Hue Tangaru. Hei te 30 o Painga Whāwha, ka wātea te katoa ki te haramai ki konei ki Aotearoa nei, mena rā kua whai i te kanoārai. Tui ā tu ki e rā kōrero, hei te timatanga o te marama e tū mai nei, ka ukuia te tohu whenua mō rearea, e iri ake nei ki runga ia Inonihia, Whiti, Inia, Pākitāni me Parihi. E tika ana kia mā harahara ngā iwi roto i ngārohe ki te whakatūwhiratanga mai o ngā kēti o Tāmaki Makaurau, koe rā tā Lui Rāpihana tētahi o ngai tātou o te iwi Māori kei runga Kaunihira Ārohe.
Me āta haere a te whakaaro a mō tērā o ngā haerenga, me haere ki te werohia, me haere ki te whakamātau hoki, me nā kai ākoe o kāre. Kai a koe te Mateuru tā, i mua i tō wehenga, i tō kāinga, i tō wāhi noho. Koe nei te karanga o ngā iwi.
Ko te tai tokerau tētahi o Ngārohe e tino mā harahara ana ki te nui o te hunga hararei, ko tai atu nei, ka tai atu nei rā nei ki Wainganui a rātou i te raumati nei, anei rā ahāmi piripi rangatira o te rarawa.
E ako, ko mataku pai mātou, ngā iwi kia tō te tai tokerau, nga te mea. Ko mōhio, ko kite te mātua ki ngā whika ki tā wāhi te erenga o ngā whakamirenga o ngā tangata me peherane, te ārai me peherane, te whakatika. Ko kite atu, mina ka tā mai te ngangara nei ki Wanganuia mātua, kore ere hoki te wāhi o mai te hoiho. Mina ka omo te hoiho, katatū rawa tēnā mate ke wai mea mātou.
Nā, kei roto nei tātou i te hāputa o te wā o te tau e kia nei ko te kirihi mete. Mete hā kua whakarewa tau pānga te tarahiti whakahaere rawa o Ngāti Whakaue i Rotorua e kia nei ko Whakaue Pakehi. Hei āwhina i ngā whānau ki te kōwhiri perehana, kirihi mete, mete tautoko ake i ngā Pakehi Māori o te rohe o te arawa. Hei tā Tatiana Kiwi Knight o te tarahiti a whakahaere rawa o Ngāti Whakaue. He tū wā papa tēnei tau pānga nei e ki te Mārika atu ai te mare i te whānuitanga o ngā Pakehi o Ngāti Whakaue o tira o te rohe o te arawa. Ara, kei hea ngā Pakehi nei, ko wai ngā Pakehi nei, hea haho ki te mahi a tēnā o enei Pakehi. Hoeno rei tiwi e whae kenei ko ngā hā kinikina.
Etu whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities to support whānau to thrive. Go to etuwhānau.org or like us on Facebook. Etu whānau, te mana kaha o te whānau.
From November 28th, it'll be illegal to smoke in cars with kids present.
I did it for my 9 mokopuna.
For my kids.
Our tamariki.
They are healthy.
Helps them flourish and thrive.
What could be more worth it?
Drive smoke-free for tamariki.
Hei te marama o kohi tātea, ka haere te kapa rarau he hiriwaki Ingarangi mo te whakataetae whenua whā, ka whakamahia ngā kēmu kia Ingarangi, Āwhirika ki te Tonga me Ahitereiria, ki te whakapakari me te whakawhirikoka i a rātou mo te taumā heke heke hoa whenua a te rātou. O tira, te tau 2022. Ko tahi te tākaro ki tēnā o rātou i roto i tēnei whakataetae whenua whānei, ka tahi ka tākaro te kapa tua whā ki te kapa tua toru, a ko ngā kapa tino toa e rua, arā te kapa tuarua me te kapa tuatahi o te whakataetae, ka tūtaki i roto i tētahi whiringa toa. Hoi anora e tīmi, koe ranga tai pitupito kōrero hā kinakina o te wā, e mihi atu ana ki a kūtou katoa, kia ora tātou.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.